Sente. 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 Sente.
Sente. Swans Avenue Production. B-Boy. Jazz 7. A beer money with Balba S.A.W. No change. Big money. Listen to the argument.
Sente tufuna, enone tuzia, yala nezikuwa, na yete tupuwa Kaza nyoke kamu, makuwa gigamu, mwezi ito kuingira, elake zudamu Sente tufuna, enone tuzia, yala nezikuwa, na yete tupuwa Kaza nyoke kamu, makuwa gigamu, mwezi ito kuingira, elake zudamu
Nonye mari yo chikwate bambi Pova yala life is just a lie That I justify Pova ne paper life is simplified Demystified God made man, money made man happy Ulia chikwata kuwabaya gala bambulari Hayo geza mani wabane babade No time to waste my mind is my money
Sente tufuna, enone tuzia Yala nezikuwa Na yete tupuwa Kaza nyoke kamu Makuwa gigamu Mwezi ito kuingira Elake zudamu Sente tufuna Enone tuzia Yala nezikuwa Na yete tupuwa Kaza nyoke kamu Makuwa gigamu Mwezi ito kuingira Elake zudamu
Up in the G5 virtual high five high life usual pedigree no degree say a big boy toys pretty women they are high class flyer sente buzifuna mwanangu yama bounce mwana bounce bulio mafuka nice expenditure sila isi load the masa bamu bafuka nasty reservation ikilaba sipinga ku ISD
sente tufuna enone tuzia yala nezikuba na ye Tupuwa, kaza nyoke kamu Makuwa gigamu Mwezi ito kuingira Elake zudamu Sente tufuna Enone tuzia Yala nezikuwa Na yeti tupuwa Kaza nyoke kamu Makuwa gigamu Mwezi ito kuingira
Elake zudamu Money got no owner It only got a spender Money don't change ya It change the people around ya See me on a border The max where the beamer Pull up in a Forda, gangsta Granada, 69 Mustang, Scarface Porsche, assassination Kana, with the white driver, shotgun a blacker, bag full of acre, no man a bada, I with the girl love because
Sente tufuna, enone tuzia, yala nezikuba, na yeti tupuwa, kaza nyoke kamu, makuwa gigamu, mwezi ito kuingira Elake zudamu Sente tufuna Enone tuzia Yala nezikuwa Na yeti tupuwa Kaza nyoke kamu Makuwa gigamu Mwezi ito kuingira Elake zudamu
It's all about the money All about the money Won't have enough money Life is very tight. We know your money. I will buy the money. Everything chivo right. Money, 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 money. Ha 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 ha. Yeah. We pour your way up. Swans Avenue. G7. Hey, hey. Yeah.